Unitawale ewe yawe. Mbinguni Yesu wangu,
tutembee nawe
mbinguni Bwana. Nishike,
nishike
Bwana wangu, wewe Bwana. Twende na wewe mpaka mbinguni. Nishike,
ndio maombi yangu.
Bwana wangu, wewe Bwana.
Unitawale yawe wangu,
unitawale yawe.
Uniongoze baba yangu,
uniongoze baba.
Milima na mabonde uniongoze,
uniongoze baba. Nishike,
nishike
Bwana wangu, wewe Bwana.
Africa in a sea.